yake nde Isa chiki dubi sapo edidi, Mariyama e Yusufu lorni moha julurde maunde nde Allah hawuro salima. Haton, Isa yewtidi be modibe taureta teddube eliman en. Himbe andube bee, kaidini be yugo Isa no andiri kuje ute darande Allah. O andino Allah woni babirao mako be labdum. Isa tokitini maunugo e wartugo andudo be fottango Allah e bibbe Adama.